sukalal ngal min jooti on kala do bawdo tawelle mali fu e mangal mudu kikida alan handen noga e nay lewru juin dum do joddido Ousmane Nyali Bouli no batta
jettoje Allah bar basi Allah
am jugni ala en todde le basu
handen alan en kala hala entrepreneur do ni gollinde hore mudun don sugabe an gonde wadde ima daraji sanne le wattu joni o fa golana ko e muben kulitam wiide kasen joggu essence nabbi illa alkamisar jabbene de kambe donnabe moto taxi ngaji hewbe fu e sugabe nan be kulti metti mabbe do kabar mudun no wowirin en timiniran kabaruji haro calde halde hala yaltingol yagol kanbe kibinay dubi nogay
kabaru wi puddato do haali hono kabaru kambe sukabe gollonobe ko he mabbe re wakkanti joni o ko heewi jamaade fa wonde nayira tonde usu
e non jati baro handen sukabe jokkolbe heewbe ana gondi e bamade ngol lawd sabbe kultiwide dun tan waay wadde fa kiba mbawana hore maada golle ma yirwa ko heewbe mabbe pamedun ana gondi wadde ima daraji ka be jogi tidallaji e dibe dartata hono wawbe fa baade be yalla golle mabbe ana beede e yirwude fa beedre den fa mo kedden Fatoumata Maiga
be sesuji segiji fu masimo iniriman sukabe jokalbe didon lady meden di hebi hakkile wande o golle be baawa mo ininde ko heewi ko heeta yimbe fu kamari rafi bawde kettuneden Aboubakar Kamisugo
nous avons des techniques
woni dabiriji wadde e golleji gamme wala bawde hono kaak en nanal mudum ko faabta amen mudini masinganji amen di me hebi balle ko duude jungo fedde entertainer kabakune beke faabe amen di wat tappido di wande amen sanne tiagal be me hebe balle ko duude ko fu kulleji ko mudinta do on ana wa faabaade accude ce point là de l'équipe nanal modou
qui s'est coupé dans le forêt
so be sukabe jokolbe didon ana jidi renude ledde de bubu jawara holliti wiide demal burani dun o miidi yirwininde nokku o kanko e waira makko kawri mojjininde masin goto gondudo e andede
c'est la station Seneyiriwa
nokku ameo ana antre station Seneyiriwa me golla kulle heewde sabdena me jeewita honene remobe fabirte faatare jeewira honene leedini be lematan honene woddiri yalla nit jogi semena me jeewita hon di kulle fu nanal mudum fa yottaade hono jeewde nokku bubudo to demal watte so kebal hebe e mudum
hayburde nokku e kanye renude dun e demal kulleji didi kandi wadede fa leedi yaha yeso be sukabe jokolbe didon kulliti wiide feesu be ngala bawde be mojjini nokku gollirdi yalla rafi hemde golle an buyto e leedi meden di
sukabe jokolbe pammine yalla be ngatta koyde mabbe ko nayri bangal sakkade basiji leedi meden di dun woni faana fedde no dirta ind leedi malindi usu
e non jati baro e be ja sukabe jokolbe cappane jeegon jurbe bamako e kati kawri e de jande gande le yontre de maison de la femme et nous favido projet lebbi jeegon be noddir engagement des jeunes pour la paix et la réconciliation kedden Issoufa Diabaté o won e fedde AND Issa Oumar Tougola landre mako
nous avons 60 jeunes
sukabe jokolbe chapan jeegon urbe kati kay bamako min gondi janginde hande do dati kandi jokkede yalla jaa e dewral ana hebede lidi amen ni buri fuule dati no be bay watirede le golle tewtude jaa lidi amen di ana wondi fewde walde nawde hande dero walde ne jogalal wawa hebenede en dum fey so wana min gatti ko di sukabe jokolbe e golle
de jeunes fedde no dato ko mana vuminide kabaru botoji lidi mi din dibe kolliti wiide hono jahi bidibe puddan don le aljumar warorde usu
ay bato attodo hunciade be kultiwide hunciato mottito hucciade yaade tumbutu
hitani kande be kultiwide be ngaran beedude hono cioggo passe de usu fa kebben famtare kebbe mo kanko noddirte do Mohamadou Sogo Bawyo goto e gollole o do nokku ko masifido hen
ndedo weltere yusabi alhali tellaji wakkat juno rawanen passe motti tumbutu na waran non unyaaji jeego temede jiddi bangal bato pomoro ka sabi weltere wadane de joni yo ko buri ugnaji jetti teme jetti ndido beedare tawre fuf min bawanta almsadaji natrugol botumaji di hultide on tan alhali wakkat jun o wajiminta ndedo weltere
dun nabata yotere meden minimag yotere meden minimag de ngaran halde kabaru beedugol cioggu asansili leedi meden di usu
ay non jati kanan ko be bangal esansib ami nde daber alkamisare noga ego lewru juliendu e kolitiwide cioggudi di beedama kasen dun fu ana fawido tidallaji goddi le adnaru ndu
do bomoko do kambe dorboto mutu ngai taxi be kebe kolli metti mabbe sanne usu no golle o wori fa kebe famtar ke sitan sidibe
kilama ana torra me hebata hunde fule gollal amen do ana habido jentigol cioggu isansion dun ko holliti doginobe mutu taxi ko heewi bena namdol laamu tinno fiya dabari
beydugol coggu ndiyan yite tiiɗin sanne golleji amen ɗi saabi arande tomi aɗanno yimɓe yaade teme ɗiɗi fuu somi ɓeydi heen buɗdeɓe sappo na ɗu temdere ɓe mbiyan ɗum ana heewi ɓe mbi ŋabbugol coggu ndiyan yiteɗan saabi baasi gonɗo hakkunde russie kan e ukraine on min ka miɗe sura kanankoɓɓe faa han waɗa ko waawi banngal muɗum
lewi hooreɓe fedde entretien office national de produit pétrolier o torre matamle adana o fedda muɗum modibo guuro dial kañum hoorejo ona ko wi dabiri ande wonde e fiyede ñala ɗum ana heɓa hunce
min mbawa wiide feyi mane coggu o warta jippade so janggona so faɓɓi janggo laamu leydi ka ɓamani ɓiɓɓe leydi aadi wiide ñande fuu so coggu essence o jippikele adnaro allah ndu coggu o ɓuytotole leydi amen ndi ɗum
miccitunde wiccagal extension kulleji kewɗi coggu mum ƴenti paa ko yaata hono sikkaro e tew e nannan muɗum
wattu joni en kala hono kabar tarikile leydi meɗen ndi Ousou en jaran fa nokku noddirte markala so wiyama markala hoto fakkille maɗa jippoto Ousou
aya baro so wiyama markalla aya marka ɗum kam miɗa nana hen donc nana ana wawete marka markaɓe
fa keɓɓen famtade ka keɗɗen oɗo goto andaɗo kabaru fina tawa nokku noddirteɗo markala omo noddire Adama Togora
markala ko yimmata kawde
markaɓe goni markala kiranguɓe gonno nokku anditirteɗo yanade raneɓe arande seɓe jaa markala yimɓe kirangu mbiyanno markala min jaata horon markala woni markaɓe yimɓeɓe ana kirangu ga en fa hani ɓe siisogo en noon ngendi kirangu e jamiriyan bugu kañum en kawri hokkude inde markala nde raneɓe gaari leydi meɗen ga en na hawrininde gelleji ɗiɗɗi ɗum waɗi soɓe dokki ɗum inde markala
jono birki sembe calɗide Ousou gaddinde ɗum noddirta kaafo humnide kabaru ballon leleydi meɗen ndi wattu joni ɓe gaɗi hono yimɓel hanɓe fiidude le coupe d'afrique sukaɓe jokkolɓe ngala duuɓi nogay ɓe no ɗum hani waɗirde Ousou
eyyi noon jaati mali ana woodi le guɓal a ana tawda e leydi Mauritanie Guinée Bissau e Sierra Leone
kamɓe andanɓe hono kabaru fiigol ballon leleydi meɗen ndi wattu joni ɓe mbihi mali ana joguili hen ngaluɓe miila e du heɓa tiiɗallaji keɗɗe mo kanko nodditeɗo kadiatou bagga yogo andaɗo kabaru ballon komo sifiido hen
so a ƴeewi kabaru o no wondiri ana wawi haalde mi équipe mali on ana jogui bowɗe heɓde wune so kañ ede équipe leydi Mauritanie kawri le nde pirre saabu sa ƴeew ko hew muɗum leydi Mauritanie wawa en e fiirde ballon ko hew muɗum fo enen tan ɓe ƴeewata no fiirsen caggal muɗum leydi Guinée fotade Sierra Leone ɓeydu mi miilaka yalla ana wawi fiide en le nde fiirre nde arandira cuɓagol ɓe yimɓe torra fo mi yiyele muɗum saabu hollitama fiyoɓe malɓe ɓe woni ɓuurɓe wawde leydi ni wawde hulde hande seeɗan ɗuƴo leydi Sénégal gam mbiɗa tigui so ha ɓicceji men eɗen wawi heɓde darol gal fayi hen demi finale e nandal muɗum
baro miccidinde wiide le guɓal biyegal Sénégal won ley muɗum laguine gam mbi Libéria fayotade Cape Vert yaltigol yagol kanɓe kiɓɓinay duuɓi nogay ana hani wadde nogay e jetti lewru utto yaade sappo lewru septembre garoji ɗi mbiɗa miila baro e ɗo kadatene kabaruji hande e jooti heeɗiɓe en fo a jarama andu
a jarama sanne Ousmane Niali Bouly sukaɓe kala ɓeɓe gooni le mali fo e maggal muɗum e jootiɓe sanne nanniki jamma ɓe mbiyan fati ɓe jaa feɗi nokku yotere men noddirten pouso o gueɗe nde ne wara so lamɓe jeeɗa waran tawdede mabɓe toon o garan haalde kabar examen ngaji bakkalolia